To live hidden away in your secret place, Lord. Learning from you. Sitting at your feet. There is no greater blessing than knowing you are everything to me.
Jesu ke lin toto lehona Le kunutum la hae
Ha ole flono lo le kan leo
Ke pela ho morena waka
Moya ka ha o te pelete
Ke khataletswe ke ntwa isa gautsenya tumelo
Ke mo tlhom khotata Tsebe nge nge letsa
Tsentse bi sangse molate tsenang ho bulelo
Jesu ke lintso tso leo
Everything that troubles my soul, and he listens patiently like a true friend. If I stay in this place, I know I will be transformed into his likeness, peace, and absolute love.
Tabo lega holzo.